Mama chula, eh, mama chula, say ooh, mama chula, eh, mama chula.
Play.